It's beyond, baby. Papa on the beat.
Nitam, alam. Wako mini cheese chakalam. Papa spend it down, timam. Kina choni vuta ni nidham, nasema. Nitam, alam. Wako mini cheese chakalam. Papa spend it down, timam. Kina choni vuta ni nidham. Ukwanza una ship. Unavyo zungusha, zungusha. Ndani ya akili mina chizika, chizika, Ukweli umeni kamata, kamata. Sihemi, sisemi, unani peleka, peleka, Umeni bamba kinoma. Umeni shika, nasema. Yani nazama, natoa, napita peku, peku, yani hata soni noma.
Umeni bamba, isia zani pama sham sham. Wanipa ham ham, mezama paka kwenye dam dam. Tam tam, nipe zako tam tam. Tam tam nipes ako tam tam. Tam tam nipes ako tam tam. Tam tam nipes ako tam tam.
Wani mtam, na unishi ham. Niko napo mina pata tabasa milofa ham. Njo nitoe ham. Ujio wako kwangue siyo halam. Unavyo kata, baka na data. Cause nice umenipali mbwata. Unavyo kata. Baby nice umenipali mbwata. Mina choka we, sauti kinanda. Toto mzuri kutoka Tanga mina choka we. Jioni moja kanga. Mahaba mazito kutoka Tanga. Umeni bamba nasema. Umeni shika kinoma. Yani nazama natoa. Napita peku peku yani wala soni noma.
Umeni bamba isia zani pama sham sham. Wanipa ham ham. Mezama paka kwenye dam dam. Tam tam nipe zako tam tam. Tam tam nipe zako tam tam. Tam tam nipe zako tam tam. Tam tam nipe zako tam tam.
Go down chini chini. 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 To the left, to the right, go down to the left. To the right, go down to the left. To the right, go down to the left. To the right, go down.
Gamba, isia zani pama sham sham. Wanipa ham ham. Mezama paka kwenye dam dam. Tam tam nipe zako tam tam. 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 Umeni bamba.
It's beyond, baby.
Wanipa ham ham. Tam tam nipe zako tam tam. Tam tam nipe zako tam tam. Tam tam nipe zako tam tam. Tam tam nipe zako tam tam.